Nairobi, Efomele na Kovena. Kibali di chansubu, kijua flani zoke kalisa. Everybody sing! Efomele na Kovena, Tano. Nikam chakwe, kati kati ya wenzake. Hey! Nikam wumba kani yomba. Moyo ni mwangu nikam mba. Everybody sing! Now she's my number. Oh yeah. And in the money, say I won't buy. Na bongo Mikocheni kozangu bichi na lopepo wa bahari ah, alinipita kama meni ana yumba yumba kidondo za kishenzi ah, oh Mikocheni nikamfuata utadhani zombie habari gani mbona uko londi jina ni gani akasema zani nikamwambia aje Kambambia kwangu ni kwake ni mshike wapi yo aje nataka moyo wangu we Watangoja sana Wakidhani ya tutachana Mina yeya tumesha ivana Na ichapo siku na mchana Yai, yai, yai Yani na manisha kwamba What? Nishawana na yeye Esa mitu na yeye Nishawana
Thank you.